Oh my jojojo, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you too fine. Embe do do do, limelala mchangan. Wanituliza mawazo, wanipoza na juisi ya maini. Yeah, yeah, yeah.
Wengine so need for your love, si yo need for your love. Wengine so need for your love, I swear baby. Eze, uko moyo need for your love. Moyo need for your love, uko moyo need for your love. Omo eze,
ade, mtanga ikasana.
Abe,
anaitikiaga imo.
Abe,
nikimuitaga imo. Kwakea mbingo,
ade,
mtanga ikasana.
Abe,
anaitikiaga imo.
Abe,
nikimuitaga imo. Kwakea mbingo, peke, only you peke. Moyo nuko peke. Let me sing for you.
I like you, baby.
Omo jeje.
I like you, baby.
I love you, baby.
I like you,
thanks on my nimefungua lebo. Na yendo festiboni nimemsaili. Goma tebo kwa tebo. Vijicho vya wanga tumevibaili. Aona mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu kama swala ya tarawe. Ona we unanilipa kabla ya tare. Mi akili ya juu bado mchanga sijabale. Ona we
ade
mtanga ikasana.
Abe
anaitikiaga imo.
Abe
nikimuitaga imo. Kwake ya mbingo mtanga ikasana. Anaitikiaga imo nikimuitaga imo. Kwake ya